Jaja.
How you did?
Vic, 20.
Mini minor, but me sick again. Tapiga coffee lakini si kafeina. Niko on top kama missionary baby. Unapenda jokes nikicheka demi yako na medi.
Matopa, topare.
Yasi ni versenda ni angi ote.
Matopa, topare.
Ine mabera, ine malera.
Matopa, topare.
Chana denya tini angi ote.
Matopa, topare.
Ine malera, ine malera.
Ngepa, tingiza ngepa, ngepa. Toke teke juu wakuna kuhepa hepa. Piga matopa re anakusha press tingo. Nizile ngori watakubale. Topa di top ni ma shot after shot. Mamzinga zikishaini kupop tunapop. Kamziki inadaisi ma style ni a lot. Maninja wamefurai juu mademu wamemuo. Topa re changanya na mapangale pangale. Nipate tu kwa zana be. Nikishikisha jabare jabare chakiwe
Matopa topare.
Yasi ni versenda ni angi ote.
Matopa topare.
Ine mabera, ine malera.
Matopa topare.
Chana denya tini angi ote.
Matopa topare.
Ine malera, ine malera.
Mudinga topa lakini sijai cup. Kani mechi na jichocha kondede pale snap. Chat na mimi lazima shwenga chore map. Round after round utamu ina overlap. Nyap stopa usinibie nyota. Spendi mapengo kwa social media maripota. Ufai kubonga, ganje ikibonga. Unatekewa shweng, anachomwa na okoka. Matopa, matopa, matop shot. Anatetemesha chwaki kwa shweng, usha tokwa. Matopa, matopa, mina mbogi koja. Siku wananjete ni yako ndo tunangoja.
Matopa, topare.
Yasi ni bersenda ni angi ote.
Matopa, topare.
Ine mabera, ine malera.
Matopa, topare.
Chana denya tini angi ote.
Matopa, topare.
Ine malera, ine malera.
Akipiga reverse, reverse verse ya doba. Napigwa mapass ni cannibal ya soka. Nadhani ni wife na nachezwa kapoka. Shot ni tano, ameumishwa joka. Juu yake kama topa matopa. Nampiga na mtoka, niko lapta loka. Umonyu maya wines, tuko lab ni mboka. Mble na kilalisha na mswipe na mtoka. Mimi nadunga koro na mbai ya kopa. Shhh, kopa ya kukopa.
Matopa, topare.
Yasi ni versenda ni angi ote.
Matopa, topare.
Ine mabera, ine malera.
Matopa, topare.
Chana denya tini angi ote.
Matopa, topare.
Ine malera, ine malera.
Mini minor but me sick again. Tapigwa coffee lakini si kafeina. Niko on top kama missionary baby. Unapenda jokes nikicheka demi yako na medi.
Tuko mangr, ngr, ngr.